Nodimon heyankobe teddube taskaram jeedidabo dande fulbe imorde Washington komi woni cerno mo dumba ko ene wondi der silmaaji capanta tiaroji di e hinno tobbe mawde e halten domun den hande alhaali jande sukaabe e der gure men ko dum woni tuugande tajere aranere nde en hedoto jantore Aliou Guerendji nultondirado amen Gombe funnangere wo Nigeria jantore nde o wadi e dow suudu jangirdu ton kero den kadi ko do dande fulbe hande eden gondi e docteur Amadou Bano Bari rendo yankojo janginowo edude mawde Guinée
si tawi no woddi fay koye taskoye koye mawɓe maɓɓe ɓen jaɓataɓe yaha ɗon ɓe inne no woɗɗi jangi lumbete ladde nden no ɗuuɗi
docteur Bano Bari ko jagorɗo halfinaɗo jande kiɗɗo leydi Guinée ka taƴere ɗiɗaɓere taskaram men gurdam fulɓe nawran en hande Abidjan lamorde Côte d'Ivoire yiiden e ñamro en ɓen ko sukaɓe darotoɓe ka laawi gam ɗaɓɓande doginoɓe taxi ɓen settotoɓe caggal ɗum rogere men diaspora jofinan taskaram o hande yoro mangara no heblani en yewtere makko nde o waɗi kanko e sukaɓe jangoɓe Afriknaɓe wonɓe Faransé
jowlol sukaaɓe
e nokkeli ɗuɗuɗi e nder leyɗe Afrika cukalo yiiti laawol cuuɗi janngirɗi ma mbiyen l'école kono eɗen mbaawi taskaade alhaali jannde no ngondi e ŋakkere e baŋŋeeji ɗuɗuɗi tentini ka koɗooli woɗɗuɗi wurooji mawɗi ɗi no woodi ka jannginooɓe saɗi sanne no woodi ka cuuɗi janngirɗi ɗin woɗɗiti koɗooli ɗin ina woodi kadi ka tawata cuuɗi wooduɗi ɗin no yirbi o l'école Awaay primary school gonɗo Gombe ko misal ɗum wano taskori nde jantore Aliou Bala Guerendji gooto e nultodiraaɓe VOA Fulfulde e ngal diwal funnangere wo Nigeria
jam de girbi wuro sowaye fuu geni wala hiite wala teba laman ina je jangirde gure makaranta lalatake hanjin be tafi wallide din wallitabe bacci mabbe keba janga shugabajo jangirde primary uro sawaye ena fada Gombe Modibo Sey Usman wali dolaru makaranta uro sawaye
29 ko ga mabbitira
e malam en noye e makaranta mada
joni mi wodi malam en je tata
a wodi bacci wo noye
bacci mi mara e dari e 150 dai
mi hebi halatuki entare Abdullahi Jauro wuro sawaye do halata fuki walide makaranta
dem Abdullahi Jauro
le modon wodi makaranta na wala
e wodi makaranta e ngatafi kugal kam gaskiya sosai
dume ngai
wadi din din dan hebi matsala da bo wala koroje jonde gaskiya maji kam to ha wada wala kam heba dum wa'ina dum
o dum aji ne mardon
e min godi ajiji nai amma joni kam didi kuwata keba beddari kam du wada ko ajiji
reluki kuje janguki bacci a Nigeria dullaru maudo hatenti burnafu e karkaraji shugabajo shuri jangirde lardi na fada malam Zaidu Dalhatu mawi'i gwamnati hokki ilimi muhimmanci
sai gwamnati wani wada kokari da dan makaranta ji da yake wani makaranta ji sai gwamnati yawanci ko ai kauye ji da wada kokari har gine gine sai wanda ki kaji makaranta ko dum hutu ne ta daga modi pe e dali ji an fu iri Allah haje dake jangugo da ta jangingo da fu gwamnati sai wada kokari an tare da majin
malam Zaidu dudume cede harkaji ilimi na fada
do kam gaskiya ni anda budget kam
anda budget
eh gaskiya budget kam anda fitina kaki ni ne na da tina ga budget ko sai kam hakika ne anda wannan du wadai dan dai kun ka kake da amma ta du wadai budget din duk da ji da wani budget din kafin na mako sai din anda budget ma ce
don hebata jande wandi sai din kyautata nake jenginobe en tare kebuki chudi boddi Aliou Bala Guerendji biyo fulfulde Gombe
ajarama Aliou Guerendji joni en lumban kerol Nigeria ya henka sibitore wo Cameroon hedoden Hamidou Bapagnou o ko janginowo l'école e hodo noddirtengo yagwa amo yewta cadele teriide jande sukaabe ngon hello ko Mariam Moumini nultondirado amen yawunde humpondiri makko
ko larani hala sadirmaaji jangirde do kam duddum ha min do kam min dum mari sadirmaaji hala janginobe famditi ba yake fere discipline ji goddi do janginobe ngala sei lekol man non tarsino heba defa goddo porma do do ko janginte man do to wakkati fere der lekol man ni non tawa sei min keba goddo on o wawan o jangina ala fuwa didi fu misal to o janginan langue arab foti wara o janginan anglais banni min non mari sadirmaaji chuudi lekol man ha class gotel atawan bikkoy bakin temerre e deedeino yidi bo ha class fu nata bura bikkoy chapanjo to duudi man chapanjeego da fayin be dumollo don tan non kam sadirmaaji hala laabi min galani lawol lo ndiyam wari nasti wuro nasti der pattule ha yimbe di pattari gosti kuuci ha babal be ewnata kam de refugee yimbe di famiji purna fu kuuci di ton e warti jotta kam minin janginobe ma sey min chaalo belanaaje sey min nasta kombeje hiddo ko min tayto ha min jaha min janginoya
ko yo sayo nateten erogere mijomonemon
mijomon emon
ummuke so jallo nultondirado amen labe hernange hakkundere gine neldi en jiande sukabe ko fawiti e ngakkere jande e der gure men yoga e jettube yewtere den ko janginobe e der kodoli kedoden be
madam Aisha Tondaw tigi tigi meden hawde satendeji heewdi lawol ala karam men heewtiro taka men jandir taton dim mon don kadi si me yeyi ha men heewto hiton fayda wana motindirgol pay koy koy e jannugol koy ngol dum don kadi no meden hawra satendeji heewdi heewtini joni par example ka sonni tugol boy ma be lekol be bera e be taw men ka lekol ji ben na madam meden fala yon okkam men be permission ara jango be yahadi ka lekol balde boy no ton arabe wawa ta yaade be presento ta wana menen ka men hikkori to alhamdulillah rabbil alamin lekol ji din don no darna hano laba ono sa jetti wono jannobe ben no fandani lekol jidi jannowo goto no wajettu de 2 a 3 class panje jangirtede den ka de class di din kadi meden hawra e satende ayay do pay koy jowoy no way joda de bawal gotal wobbe ben sa nati e salle de class di go tawa wobbe ben no immi no dari kabe dari don ko don be fonta takaye mabbe ma ardoise mabbe on ben naybe windude dum don fo haray ko satende haray meden tori gouvernement no yobe beedume wallitaade fota wona seeda
Amadou Diallo ko yaadi e jande den ka fulaseu jimante haray satende jinno duudi moja ko yaari e bay koy e waje tudde wano distance ji e ko woni hakkude e ko jidin ko haray goddo no wo be sepata ko no duudi fayda ko buri kon be leeta e de be hewta ka lekkol ton ko buri wulude kon kadi ko soomu gongol
min ko ndaw ko lelu mami woni jannude kayne fe don heri ko da yide ton satendeji buy ka fi material jidi no ton kono ara yona ha ton satene kadi gono ton fayda hay hettugol pay ko ko ni ara dum fo no satti paske be anda importance jande ne kare piji buy no manki to wono table bank wono piji gollitir te di gono ton par example heb golni ndi an ton kame woni don no fo ara no sattani men kame won don ka ekol paske ko me yimmi Paiko ko be ya ka wodi ni gaddana men dum don so
yalla momo dum sa fayda janne nga avance de famene ko hawri problem jidi dum non der ton arano dum meme ne ko lamu ayedo e ko taw ko tisleji goto der ton en kadi goddum be affecte be salo arde dum mun kadi re ko mobe le ko woni watna illa e le ko be donc don kay problem go ko non kadi hunote ndo le ko yugo no der la wi dum metti at ma janno be ngadde ko muti ta logement ala ko be won donc dum kadi empêche go be ngargo ko le ko ape ya be kadi be ton kon ko jantugo tumbudi si hewti doni ouverture be to ma le ko je kala so de ban be non yo baydo dimi parce wana e ko lo ne santum doni nokki gontono irsi kono be arta be walli tomi
on nani do jiande janginobe kangallure labe e der gine ko fati e ngakkere jande be yewti ka fandu hala ummuke so jallo joni jabboden kodo dane fulbe ko Odomen hande ko Dr. Amadou Bano Bari o ko jagordo kiddo halfinado nedi e jande e der Guine. Dr. Bano Bari ko janginowo maudo kadi ko wittotodo tiagal jeyedemo e gouvernement Alpha Condé horejo kiddo Guine imo walli fi deftere nde titode mun woni e faransire 1 an 2 mois e 4 jours mi kaldi e makko e do alhali jande e der Guine. Dr. Bano Bari mi yettima.
Kadi yettima.
Mido adora domude famuma experience ma ko fati e ngakkere jande e der kodande wodditide woni fulawari e der ko wittotoda e tiagal arda gorma jande ngendigine holko woni sabudum
woni ka fulawa woni ka sare siko yo paiko yahu e dudal e kito janga maabe heba tawo janno bi mundu maabe heba suudu kabe nata ko wiete lekkol dudal tammundu ma tawa maobe ben mo fala ma hibe mari fere sabugo paiko ke ka lekkol si tawi dido tati timmali paikun tosoku ya ta janga ta sare lekkol di darna didin dude den fayda haray hidi hewi bay haray yimbe ben no sukki ka fulawa ko kodoloy kodoloy si tawi no woddi paikoy taskoy koy maabe sella buy ben be wawata yahude maobe mabbe ben jabata be yaha don be inne no woddi candi lumbete ladde ren no dudi e hille hebugo karama ko lekkol jo fi kilasi be no metti fi ko dum wadi fayda lekkol ji din jine ko mi wayri tayno e nder lekkol ji sappo e nder leydi ndin lekkol ji jeego e fekkere ko lekkol ji tawata klasi ji din timma ko karama ko lekkol jo goto jannata fay koy woɓɓe ɓen hara wona kilasi goto duwa wonde no satti ka gandal jooɗo e ɗum.
Docteur Bano Bari yewti en seeɗa no ɗum battinirta e gandal koye paykoy ha e dow gurdam rendoji men.
Gandal ala ton paske lekkol ala karamu ko lekkol ala si karamu ko lekkol ala lekkol ala ko honno goɗɗo heɓirta bakalorea ko wonɓe kacca e ɓe woni jambude seede commun haalande ko e nder yimɓe temede heɓɓe bak Guine tappanɗe jow ko Konakiri jangi hara noon Konakiri ko 1 million e quelque ma 2 million o maximum on gandi leydi yarata yeeso fii ɗo jogii kange ma jaman ko gandal waawi ƴettude leydi wattandi jawdi si tawi noon ber mbuuɗi ɗi jogii ɗon ndin o wii wondema wonaa fii gandal wonɗon o wii on waɗay goɗɗum ngo on waɗay kono on heɓata gandal si on heɓaali gandal leydi mum ndi yarata yeeso.
Docteur Bano Bari ko a wittotoɗo mawɗo e alhaaliji rendo aɗa mari eɓɓooje ɗe laamuuli Afrique ma wiyen gouvernement ji haani ƴettude ngam waylugol alhaali o.
Si tawii gouvernement no faala yo paykoye koye fof yahu lekkol sino gasa kono maa o yaltina ka jiifa makko waɗa kaalisi buy o nawra ka lekkol ko ɓuri kon wonaa ton wonaa nabireede haa ko mi iwayno ka laamu budget secteur éducation o fof Guine ko sappo e joyi e ndeer temedere yonataa ko ƴettiree karam ko lekkol yonataa ko darniree lekkol wano leyde wano takko men ɗo wono Sénégali ko près de 40% du budget
buy kadi noon no liɓi feloore e dow jannginooɓe woɓɓe ɓe jaɓataa nootaade si ɓe fettaama ma si ɓe naɓaama ka laddeeri jannugol biyol maa e ɗum
ɗi ko goonga min ber ko mi yii Guine kon ko mi eɓɓunoo kon goɗɗum ɗum hade mi waɗii goɗɗum ɗum mi waɗaano min wanno ko wiyetee prime e hoore salaire on jannoowo Konakiri ko 400,000 heɓata jannanooɓe fulawa ko 1,300,000 franc Guine ɓeydanoo e hoore ngeddi makko ɗum hade ko ɗum ɗon ko fuɗɗoode nden noon ko duwanoo hikkude ɗon ko ɗaɓɓalngol ɓee jannayɓe ka fulawa cuuɗi waɗa panneau solaire waɗa télé fiyo taw ɓe sunataako ka saare mo kala e maɓɓe jonna ɗum moto miɗo tanngini si tawii ɗum ɗo waɗaama yimɓe ɓen yahay ka fulawa si tawii ɗum ɗo waɗaama laamu ngun waɗii ɗum ɗon iɗon waawi feƴƴude yeeso kono si ɗum ɗo waɗaaka haray no metti fii.
Docteur Bano Bari mi yettima VOA Fulfulde weltanike ma
mi yettii heɗii ɓen fof.
dande fulbe wondon e hedade e do fewa fulfulde mene weltanium no kukala ka wondon kedode dande fulbe Bamako gawo e Tombuktu e do temedere e didi FM Nyame e do temedere e didi tobere joyi FM Abidjan e do chapande jena e jena FM madun ka onduji dabbi e do ujunaje sapo e jedidi e temede jego e chapantati kilo earth adum bawi kadi en jitude taskaram o ka media jerendo amen Facebook e WhatsApp tawte e kanal WhatsApp amen meden sa ka dun ka Facebook hiden natana joni tabere didabere dane fulbe tajere didabere ngurndam fulbe nawranen Abidjan yewten fi ben noddirtebe nyamru ben ko cukaloy darotobe kanawi ngam dabbangol doginobe taxi ben setotobe wobe wiya dum nattobe taxi jahen kadi nyame yiden e Amina onko debbo subido metial dogingol taxi ma soferiagal karo geremen diaspora araw yejitali yoro mangara no heblani en yewtere makko e sukabe jangobe afriknabe wonbe faransi
ngurndang fulbe
adoroden Abidjan la morde Côte d'Ivoire kalen fi be sukabe be ngona so ferbe ma doginobe taxi be ngona kadi ekkitotobe kono hibe tawe e hore lawi hibe dabbana so ferbe ben waddotobe taxi ma bi en setotobe Abidjan ton be noddire nyambro Amadou Diallo nultondirado vewa fulfulde kala morde Côte d'Ivoire neldi men jantore nde o wadi edo mabbe kedoden
Usumani fofana jamma da abobole ko goto e sukabe jokkube de golle kawadorde ajame do gila dubu didi ko do o woni hebude ko fejjinira haajuji makko
ko do men arata men do tasete be no kel kam men hebata ton geba nu diga wombe dabude yahaybe be men nabanta be jawi ton men hebete medere walla te meddidi mi do jokki do tugol do bay mi hebali nokkugo kam mi golla simi hebi tun mi yahay ko bay mi hebali simi do do haaje
chivien kokse kono no hewi e jom otoje e hore be waddorde be yida huwondirgol e mabbe hibe tumira wad boniyagal no duudi e ko setebe wullitoto hore mabbe ko dum addi yoyoga e ben hore be waddorde wano misri ano hore jogar mtd no ngini nabidugol e nyamburu
meleme yida huwondirgol e mabbe mele yamira setebe ben siyon arika waddorde do wota on holo ben dowtay be on be wawi nabbe on ka on falaka meleme ngoldeta e nyamburu
ko wano non kadi e bangi setebe ben be yida huwondirgol e mabbe wano o jiwo wiyetedo Stefani
emo yayi be bon be wi be dawto do kono ara be wada ta simi hola ki be nimi hola ki be do
se jamen ene patu ko
en der hen no wodi kadi be yita ella e huwondirgol e be hibe tori jama on mo jagol e be sukabe wano o gorko mo wawlali inde mum fokkitido kasare senfra
Mimi yita ella edo ko kala eto to woni no wurira e lakkere mum den be golliri de di ella la ko tan ne nyaawi tire baaji mum wata en toñi di
hayti buino yawiti de golle kono professeur Dali Serge Lida herto do gandal lendo janginowo ka jaabi hattirde Felix Ofoibwani Abidjan holli ko golle jeyaade e faggudu selindindu de haana ka yawitede
on peut pas désigner les nyambo pas des
uni be wiata ke ko puibe ibe bangye de liggotobe go hewtaali be dabbana jongodoje yahaybe ibe rondano bendolle no haani garento den e jogitora golbe wo mala golle witto no haana lugginede e golleji mabbe moddi wondi nafude rendo
aray nandintina be nyambrobe no tawa e memminaybe piroji yimbe buyi wondi ko barmi e mum wobbe mayi fehe dudude jettama fi hubi dagol e golle mabbe kono ha joni battinali ta
Amadou Diallo VOA fulfulde Abidjan
Ajarama Amadou Diallo joni jahen nyame halen fi Amina oko debbo subido metial dogingol taxi dum ko hunde de duda hedo ngandi ka rewbe nultodirado VOA fulfulde kala morde Niger Amina Diofo yidi e makko nane jantore nde
der leji Niger rewbi waga ta golli jugo kade golle ko rasana gorko min je min jewtido e debbo awdo oto biitedo Amina.
Na shiga wannan aikin na direba yanzu dai shekara biyu.
Ko pupi min golle e ko doggi ko lore de mi doggi nanno lore ko debbo gon mo jara nomi fader diwal maradi ga dan mun ni nan min kan sedde ko jodi do inde mun no filo rewbe doggi no be lore ne wi ani ne filo doggi no be lore amma e bi rewbe dan kan e ko kisembe ko jaru min tal qur'ani mi ada wa isai
zai hana da kokota alhamdulillah aka kokoke
dara golle makko ni o yi ti din laji sanne fande makko sabdi jaki yeso ni o muye o yardo mi wa golle to proje o wala fedde ko jodi do hore mu o gam o wi addina on jabai o wi kadi warbe goni der golle o min do bi momi hanko bu golle makko rebe Allah mudu nenen de bi min konko du o gollata hana yi watta ko na mi fami ni oni kan o fama golle annon no yaraka don kai hanko kai o yardake min bitti min jeto inna min kali ni inna an yardake na e goran ko fami ni o hanko kai o yardake min rabe an e momi rabe an warbe be e rebe kambe kai e jarrake sil azal ganni andi ni golle anno kanno mi do wada koyi hana jonno
so sa aiki na ne tun ba ma proje ba ina iri kowa ta yi fata alkhairi tun ma aiki na rasu shi ba mai gidan nawo yi mini fata
amina ni o wi kade da kewa madarin laifi janani riwi kiwi no auta otoji hande lunge ne lede jananda ewi lede Nigeria lede Cameroon lede Togo tobi amin karanda rewbe no doggina telemoji mawdi mawdi ga dakka der lede ni jet e jare jineji rewbe doggina loreji ba ko yi mi yi ile tele debbo go hollama lede Nigeria no doggina popuru ko wodi ko e tati dum ko witi a daidai ta kallon no doggina
gode mu mai gidana da ma'aikata ta kuma na gode mu ma'aikatar da nake ciki sanda sun bani amana
ko sakiti oni golle wala ko wiki o gorko jeyi o debbo jeyi da jomu yi no wayi wadde dum fuf wattan jungum wada o golle de amini jofu nyami voa fulfulde
dande fulbe wonudon e hedade e do vewa fulfulde meden weltori jikke de fawdon e amen mi yetti hediyankobe jodibe Zinyare Burkina Faso Adamawa e der Cameroon fa e Katsina rewo Nigeria mi yetti Alaji Sulaimana Toupe jodido Konakiri e Ousmane So jodido Louga lesti Senegal onel dimen patakuru mako WhatsApp
Diaspora, diaspora, diaspora.
Hande rogere men diaspora no wondi e sukaabe afriknaabe yahube jangugol faransi be yawtidi e yoro mangara ko yawti e faandaaje mabbe e alhaaliiji teeriidi be.
Hitaande fof ko wonata temedere ujunere sanda ne ummo Afrik abe ngara do to France takkude gandal. Kambe non ko jangde addata be do kono so be ngari balde idande ko tiadele be gonata pap mbay ummi ko fouta ummi ko Senegal wari France to Rouen ko to no fotno jangude
so ngari ville mo ganda ville ba no Rouen ni wana ville mo fami ke ko buri hewde pour nanya bu jom men nanya ton liggey set te do ko leedi mo ganda o yan kom no menen to no bal balangal no wayni do presque mbay wid mo hokke horn sari donc sari non a woni film ganda hewan dike donc problème non non ngoyti atalta jangudi parce que kawa jangouta nyama na wa jangouta ala rongona te dum non sala li kay sam poti si na gambi di jogiyam ganda sila ganda ngel ganda ni famille men
banel ba kanyum wi tiadele de don hebari dum bare new ari France ou Mauritanie ko galle mauni ko debbo wonno kono no fuddi wiide umo serna jobaari ko den tiadele makko fuddi
alo min no nyettini do po jangde ne ko galle mawno monnomi donc panda dubi didi mi dañana tiadele do financier ko plus e jangde nde dañno mi cede parce que droit mbanmi e webano haydara surtout e gumido wuro goddo ari gayenne mais après par la suite min no yami jetumi indépendance am cede non ton fudi mi dañde cede le dodo financier parce que il fallait aussi en plus de jangde nde il fallait que ligoda pour daña ko yobida to kodda pour daña ko nyamda pour e course du mai fof ton dañno mi cedele en plus de jangde nde no monsieur noni donc reba no hedaro
ummade afrique ara wiyana janga do e france wona ko webi ha joni semori no afrique wayini
burewe den dañara ligey walta dañi ligey wona e demen mo jangouda ta jangara par ñaara wadi akundu taw ala ko ñobeda dum non condition ngaj ban ba tagdem no ru dem afrique
banel kanyum wi rutinoma afrique bare joni danaka o gayni jangude sihilaabe mako ne wodi hen duttibe kanko o yihi o yurdima kono ko yi ko ton ala no way o arti do e france ko jangi ko e ko liggoto wona gotum kono o ko do simori
kay mi hotata en fait pour le moment melendo meden ni liggo hay so tawi ko liggoto mi ko ala heere yi dan heedare ko jangumi min wadi decide jodade do mi da hodde taw kam melendo ha boy
yoro mangara veo fulful de paris
Hediankobe teddube jofi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en sedude kedode ngolgimol
Oh,
Afel Bokum Alkibar hediden do Afel Bokum ko yimowo fijowo gitar malinajo ko mi woni cerno modum ba mi weltani ki Abdourahmane Dia Michel Joseph Bob Bass kambe walliti lam no dande fulbe latora hande gila Washington do iden okkidiri aati e yontere arore si Allah jabi mi do yelani on jam nokku kala ka gondon e adunaru on jarama.